V50.
Yanga yangu itazikwa naye.
Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mpira wetu burudani, chenga na pasi uwanjani, wanatuchukia wapinzani. Njano inang'ara kijani, mpira mwendo kasi, tushawamaliza, tushawamaliza. Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mako, makolo, mako, makolo, mako, makolo,
oh. Ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Nafsi zao zisha, sha, 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 pa dawa, wanahitaji dawa. Ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Sha, 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 pa dawa, wanahitaji dawa,
dawa.
GSM ni soja o,
soja o, soja o.
Ah, Bugatti ni komando, injinia Ethi ni soja o,
soja o, soja o.
Arafati ni komando, komando.
Makolo, 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 makolo.